check. Mabepi mwuzi hawishi, ntakuvisha pete.
Yamini
vicheche sina mpango na umeacha mabepe.
Yamini
takutunza, ntakupamba umeremete.
Yamini
mikwako sina ujanja, peche mpeche.
Yamini
pezi na mini, baby na mini, nakumba na mini. Please na mini, niamini.
Nda club hata damn sitongozi.
Nyamini
hata kulewa silewi na mwogo pa mwokozi.
Nyamini
sitamani kuona ukili hata kufuta machozi.
Nyamini
takukanda kanda, takunyosha masozi.
Nyamini
pezi na mini, baby na mini, nakumba na mini. Please na mini, nyamini.
Jenga sana mulako pale posta, wakipita wakuone.
Yamini
kwenye show nitataja jina lako tu, kwenye wivu wachome.
Yamini
nakupenda baby.
Yamini
kama uamini ni kuposti maybe.
Yamini
pezi na mini, baby na mini, nakumba na mini. Please na mini, niamini.
Kesi ya kufungwa, nipo radhi wanipeleke mimi jela. Uta enjoy life bebe, japo kuwa hali yangu kabwela. Ukitaka nyimbo, takuimbia kikongo, soni wela. Sitotumia fimbo, kinkosea takuchapa na dera.
Pezi
na mini, baby na mini, nakumba na mini. Please na mini, niamini.
Tamani kupe mimba, kichefu chefu nbaki nacho mwenyewe. Ama niele tanda imba, kuchinji mbuzi unielewe. Ah, please baby, please baby, please trust me. Ah, please baby, please, trust me.
Yami.